MR. Ha, nasikia 50 leo. Nairobi sijahama. Wale wabon tawa, ha. Leo ni kutafuta manranya, ha. Leo adi natuanganya, ha. Sikia poa, sikia poa, sikia poa mama. Leo mkujibamba, haya tuende slow motion. Nataka nshike wapia kwa kovwe slow motion. Staki mbio tuende evo slow motion. Velo natingiza, velo natingiza. Tingiza, 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 utakoze explosion. Wa, umenikodoge love potion. Vele jona dance mastingo. Kijana msafi kuzitoka mastingo. Mastingo, 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 na si feni, sidai kuchanganisha na jean. Niko mastim na sidai kuongezea weed. Zangu zitaraduka na miss day joku duna. Dai kujiachilia with my bros and my fine queen. Queens, Lexi, Nikki, Liz na Natasha. Madak Queens, Melanie ndo nataka.
Mudoki,
come join my Maya. Sherry, come join my Maya. Haya twende slow motion. Nataka nshike wape fuck off with slow motion. Staki mbio twende evo slow motion. Velo natingiza, velo natingiza. Tingiza, 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 utakose explosion. Wa, umenikoroge la potion. Vele jona dance mastingo. Kijana msafi nazi toka mastingo. Mastingo, 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 ha.
Bad girl ananyanyesha Joe Mastingo. Asani protein izo haga siza chipo. Mpeleke pole pole misi zinda hivo bila lisho. Ni homebody steli jopi hizo stingo. 69, 630. Venya nazichara nafanya na get thirsty. Anadeni chape nechopoteza wakati. Angoji nito enjuma shani rarulia shati.
Haya tuende slow motion. Nataka nshike wapia kwa kovwe slow motion. Staki mbio tuende hivo slow motion. Velo natingiza, velo natingiza. Tingiza, 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 tingiza. Takoze explosion. Wa, umenikodoge love potion. Vele jona dance mastingo. Kijana msafi kuzitoka mastingo. Mastingo, 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 ha.